Shazy Calyx, the Bluetooth, hey, Mr. Sexy. Letinga na pita na lifienga mafimu mezo yabo Ene basulile Ibale chitatinga na fike pobe minine kusela po Numbale lo bale njite mfumu Bala tota na mama Bala minina na matenga fiako sabale tila fiango Numbale lo bale njite mfumu Bala tota na mapi Bala minina na matenga fiako sabale tila fiango she Iban kumbwila patali Iban buena fia patali Eina wine bale tila ande angalilo kutali Iban kumbwila patali Iban buena fia patali Eina wine bale tila ande angalilo kutali Eina wine pano Shabu inga tau kwete dungwa Uinga mbonelelo kutamona kwa tifyonse fiali fye wino Kanshi kwali chikonko ayayaya Nifwe aba fya shibata mfishe Babululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele
Nifwe aba fya shibata mfishe Babululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele
Iba kumbwila patali Iban buena fia patali Eina wine bale tila ande angalilo kutali Iban kumbwila patali Iban buena fia patali Eina wine bale tila ande angalilo kutali
Eina wine pano
Music.com. Favi Entertainment.